One and each other's no sex is no fire. No fire. No, 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 no.
Dodo si dodo linavyo pita pita. Wana shangaa linavyo tingishika eh. Wakiliona wanataka kushika. Jamani chuzilo, meliona chuzilo. Oneni chuzilo, wana kuchuzilo.
Hatujasikia mtu wa buza wa
buza. Ah, mnataka watoto kwa mpala?
Naam.
Basi saa.
Nalire.
Mabala. 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 Mabala.